Ronnie Melodies, Nash Wonder Productions.
Romati jaja ya kuwa rumu, tasara ya kuwa sagumu. Vena hangi chambitiri naku, na tenchira videku. Juri chamu wenda chisinga yo, ichubu kakachi simideku. Na marida omari kusumaku, siku wana jogira video.
You my sugar, you see it like a honey.
Dala chitufu batupi mako.